sawirkii 10 iyo 9 lih. Eebbahay walaali waramay Muuse Marlamaad waynu ka aray walaa aan sheegaasi dadkun reer Bani Israa'iil in famil walbo la ahaado oo dadkii ii ka ahaayeenbo laki waramo. Lan walba oo reer Bani Israa'iilna way gooriyee naf, dhiigiisna way ki sawiree albaabka dhatiyey. Ani madii dhulkun aan seedo albaab walba oo dhiig ha marisaan ani dhaafee, laakiin albaab walba oo dhiig baan marsanayne ani dadkaas yaa ninkii urdka ahay ka dilee. Sidaas yaana dadkii urdii reer Bani Israa'iil ay ka badbaadeen, urdkii Masarna dhammaantiyoy giigaas yaa dhimadeen. Magaas yaa Fir'oon walaa arey, ising inii bataan yaa nin roon ilaahiin aabudaan.